Hola, hola, le Tomsizwane and the team. Awukinelo ungenzani uyahamba vele singakaye dating. Ungakakhiphi nje siye dating. Ah, yazi inhliziyo yami yababhlungu kanjani. Ah, Tamsizwane niyenza kanjani lento le nivumela uKinelo achieve the program in bafithu. Ngathi beni team e right kanje ngizomkhumbula uKinelo sathi hayi sizwe, hayi sizwe. Ah, bafithu. Ah, Tamsizwane yabonake le party le yamakhaya drive ngeke ibe khona ngaphandle kwaKinelo ke mfithu. Cela uzame iplan ibhuti, simcount in abe khona ngaleyo party leyo. Danko, Tamsizwane.